Hala at 0710215587 for bookings. DJ Acidic.
Big bang 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 bamboo.
Sura ya pesa sauti ya mitoni. Atafuta sio TV show.
Kara kabisa ndio ni mtoa joto.
DJ Acidic.
So
Instagram at DJ Acidic Kenya. Hala at 0710215587 for bookings. Epic City Entertainment. DJ Acidic.
Zidro, kama sauce, mean the boss, mean the wild boss.
DJ Acidic.
Jeshi nimba na wota kuma Bodoski. Bogi nimba mbogi bata kumonyo. Jeshi nimba na wota kuma Bodoski. Bogi nimba mbogi bata kumonyo. Jeshi nimba na wota kuma Bodoski. Bogi nimba mbogi bata kumonyo. Tamasha leo nile mje yonaga auski. Mlinge kam jwani unatakukyo na kimo magote chok. Sili jama gote chok. Siminko jama gote na batata sija dozi. Siko jama gote chok. Sili jama gote chok. Siminko jama gote magote na batata chok. Siko jama gote chok. Sili jama gote chok. Siminko jama gote na batata sija dozi. Siko jama gote chok. Sili jama gote chok. Siminko jama gote magote na batata chok. Atifoko koni kamu via DJ Afro. Ni kwenye ima introduction. Kalala kapgana nimeshinda nikiwa macho. Magode mashada nimeshinda nikizi macho. Kwa niko nini kikula kile nko nacho. Cheki vile nimenyanya kadi sensi kwa macho. Niko jabandani ya umo ina. Jabandani ya umo ina. Lukataka tumamora tina. Chinja kadema kona itina. Mina ita ina nskiza. Baba donda ifinya jagi kwanza tu Friday so kesho misiko job. Nenda ntunia kila mali hakuna mali siko joy. Kada safu tipatana form nilio mindo natoa karika
chapa 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 chapa
chapa chapa chapa chapa
DJ Acidic.
Koma shadow koma team vitu hini janta. Koki darling koma njenti juu hini starter. Na niki BM juu ni bodo amani hunter. Sunguze shore anatuli mboya sumi woy.
Kunyo kek utetisha hadi please na. Kaiko form so utaeza please ma. Tuya mam akundani neza please dad. Ache kuje na marungu jini Christmas.
Niko bash, cheki dem yuma amebeba. Oh gosh, kwanza na jiseti niko juu ya mashash. Kifika kejani niku smash. Ni mtu mbekse, anapenda tabia ya watu. Urukiaruki ya mtu katu, anapenda tabia ya watu wawili. Urukiaruki ya mtu katu mbili. Madam vile unalamba lolo. Pole pole tusi nigware na meno.
Ashia batia let me say. She got a new dance time let me say. Ashia batia let me say. She got a new dance time.
wachia no Bogi genje, sindo mbogi genje Tunasaka picha ya Kenyatta kwa walenje Bogi genje, sindo mbogi genje Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje Bogi genje, sindo mbogi genje Tunataka picha ya Kenyatta kwa walenje Bogi genje, sindo mbogi genje Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje Jomrazi kikuwa ruwai Niko kwa warosho na junuria na manguai Sindo mbogi genje, siku ficha kiwalai Nikifika gizi ni warazi tunachai Yo, sitambui bloody fucking Niko hustling, nifike njati ya kafling Niko jabling, na shikisha tuna wapling Medziko pick, juicy nanga time ya idling Yo, look safi ni manganya na setoka Ma weekendi mashashola na mogoka Mtati mbogi genje kimochoka Ati sisi ndo kunyamba kaka Mbogi genje, sindo mbogi genje Unasaka picha ya kenyata kuwa lenje
Follow DJ Acidic on Twitter and Instagram at DJ Acidic Kenya. Hala at 0710-2155-874 bookings.
Togo chali teki vile nimeiva. Na vile uwa nimekuba.
Okonko pole nimekuja gafla.
Sidali.
Ni vile uwa uwa menibamu.
Togo chali teki vile nimeiva. Na vile uwa nimekuba.
Avocado pia kwangu we ni mso kwanza vilo lichafua ile vasi ya Januari eh.
Okonko pole nimekuja ghafla ni vile we ukuo menibamba
Femi one pia kwangu we ni mso kwanza vilo lituosha kuile vasi ya ligiso eh.
Na kupenda manze we ukuo mhambo
Asante
Legend kwangu we ni icon
Story za icon kwanza we kambali Femi one mukwa nimekuja mani
Okonko umeanza kunichocha Bisho Kuongo umeanza kunichocha Bisho, ni wapi ulinio
Femi Kwa unibam Kwa Instagram nikicheki
Oh no Even your
girlfriend loves DJ Acidic
Okonko pole nimekuja ghafla Ni vile we ukuo menibamba
Femi one pia kongu we ni mso Kwanza vilo lituosha kuile vasi ya ligiso
Na kupenda manze we ukuo mhambo
Asante
Legend kwangu we ni icon
Story za icon kwanza we kambali Femi one mukwa nimekuja mani
Okonko umeanza kunichocha Bisho ni wapi uliniona
Femi one We unibamba Kwa Instagram nikichekizo mapaja
Okonko na kitambi utawezana
Chawezana
Nikikupea utawezana
Chawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kabile na penda jambla
Okonko na kitambi utawezana
Chawezana
Nikikupea utawezana
Chawezana Manze Femi wa nikikupata
DJ Acidic
Akakanguna nikamali rao mare mare Nikamali rao mare mare Akakanguna nikangale au shashamane Nikangale au shashamane Akakanguna nikamale au mare mare Nikamale au mare mare Akakanguna nikangale au shashamane Nikangale au shashamane
Mami we ni mali siyo mare mare Ndani ya dera kama msomare Nikona wish na siyo gare Nakani ngoko mimi nishamare Mavela zimeshika kijela Musela put your hand in the air Make a fist Mandela Kwa jela na stela ndokwela Kani ngoma kapela Kani mbosho kwa hela Kunyeshe umbrella
Yeke man
Shafashi na mbosho
Yeke man
Yeke kigosho
Yeke man
Karedi na shoro
Yeke man Yeke man
Akakanguna nikamali au mare mare Nikamali au mare mare Akakanguna nikangale au shashamani Nikangale au shashamani
You're in the one and two with DJ Acidic. Keep it love, baby.
Mama kamba wana niloa, kosi pene kata paloa. Mama kamba wana niloa, kosi pene kata paloa. Mako, polo, waimona abi onda teile. Mako, polo, waimona abi onda teile. I keep a distance, I keep a distance.
Sura ya pesa, sauti ya mitonyo Natafuta sio kibisho Wanga wanateseka na kuchonga mitu
DJ Acidic
Sura ya pesa, sauti ya mitonyo Natafuta sio kibisho Wanga wanateseka na kuchonga mitu Sijali na wafungia vio I make million, million. The more you hit, the more I make more billions. Wicha man, chili man. Niko Oman, nina kula zangu birian. Wanaroga upate kidogo. Ukipata wanakuwa mbogo. Ume wanakula mbaki sogo. Atu cheki na kima tusijevuna ma. Ukikosa heshima ujue na kuzingua. Mke nampa pesa we unaleta maua. Sa ukijilengesha nikikamata na.
Started from the bottom now we here. Tunazip make big money to I say. Arieko juu mfate uko juu singoje. Na nautapo fika juu kaza kamba usilege.
Tanzania inatetema, oh inatetema. Zambia inatetema, oh inatetetetema. Mbanista stam paka Wisconsin. Mbaka chicha vista paka Twitter.
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero. Call me Willow, check it still on. Atweza kuwa mia bila zero. Check sasa naito hero. Read between the lines, hater, I'm a hooligan. This shit is flammable, you better run.
Mugeri na janja muga tukibao. Usipana nishe na opusi wa. Selecta fanyo cheza chena kikibao. Wacha kichuna tutusika.
Bama kamba wana niloa. Ozi pene gata paloa. Bama kamba wana niloa. Ozi pene gata paloa.
First of all, nimelana kibenga. Leo mtaro ndo agenda. Nimemteki pale tawa mejibeba. Chunga hiyo mtaro waa, itakumeza. Kila day, anajileta. Anashinda kwangu na nachali ukotika. Ukwivi na x-ray washatua. Leta malini jitome kukipua.
Nikuchimba kuchimba mtaro. Nikuchimba kuchimba mtaro. Nikuchimba kuchimba mtaro. Apige nduru kwa matadi kwao. Nikuchimba kuchimba mtaro. Nikuchimba kuchimba mtaro. Nikuchimba kuchimba mtaro. Apige nduru kwa matadi kwao.
Tangu matako nasikia unasakwa. Hii ngoma ikidrop watamaka. Hii ni genje, hii ni mboya, hii ni foya. Nilipatch buda boss. Sijali mini retu, sijali mini fake. Kuchai Johnny mess. Nimemada, nimekalas, nimetight na hii beat. Nimetight na hii beat.
Jilubenga na ito transformer. Julimbao lafu ikakuwa chuma. Na already yako wete ni chura. Toka umoso na ipiga bila huruma. Mtaro bigi lakini ye ni kijiti. Ali hata cut ndi akuja pewe miti. Tangu matako bado chifa na nisaka. Na kani pets mi ucheza tunapaka.
Nikuchimba kuchimba mtaro. Nikuchimba kuchimba mtaro. Nikuchimba kuchimba mtaro. Apige nduru kwa matadi kwao. Nikuchimba kuchimba mtaro. Nikuchimba kuchimba mtaro.
Mimi ni MS Queen wa machuma. Napenda chuma na skin goes.
mimi ni empress queen wa machuma. Napenda chuma na spingo za nyuma. Nipuwa guva chapa strut bila huruma. Hii center inataka tu huduma. Test yangu huwa chuma ya doshi. Isamenda nini isi mitoe moshi. Chuma nye usi mbevi ya pongi. Fea na tuma ikitoka Migori. Ama mluya kutoka Maragori.
Tell you this, me a really bad man, I go kill everybody before second half. When a man get put in a rainbow, right to the name. I be the king and every day me a real. Here we call jokes, me go straight in a fame.
Yo mad, magic singer.
When a man get put in a rainbow, right to the name. I be the king and every day me a real. Here we call jokes, me go straight in a fame. Put in a rainbow, right to the name. I be the king and every day me a real. Here we call jokes, me go straight in a fame. I kill high toughy still in a deep play. Oh, where we never did it, we be with a death. So me stay cheap, but me no, me no pain pain. Me have a man being as a man friend. Then have a four, we have a big deal. When the guys stand back, it's a deal with fear. Bad striker, but I never play a game. And me have a reputation I maintain. Have to make money, but still have shame. Like, one on the trick, come a king. Have a question, one attack, I couldn't kill. While I'm a low love, at a mini magic thing. But thing me a talk, no in and no black, very. One on the trick, come a king. Abagation, one attack, I couldn't kill. While I'm a low love, at a mini magic thing. But thing me a talk, no in and no black, very.
Yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Ama yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Nima bambu bazina bambuka. Nima bambu bazina bambuka. Nokilia machozi panguza. Nokilia machozi panguza.
Adichoko chrada gane.
Dada kamata, sister kata. Chuna chuna fuzi kutumia nelkata. Dada kamata, sister kata. Makedani kukisikiza ditekata.
Ameanyap kijijini. Wakomi wasomi adi majini. Mashoshe mafiat wakudukani. Di kingping toka sauti. Kuna nisha damu mabatini. Magalde mwako jumi tini. Maboyde mwako chini intakwaka ring. Ari maring ding
mjara kabisa ndo ni mtoe joto ndani ya nisa na usitiro hadi kamisa na katia poko ukipakisha na kupiga koto. Ama
yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Ama yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa.
Chura chura anataka tukupigwa deshwa. Pura pura kipa anadai tu Vanessa. Pura pura anapiga tu bila chesa. Sura sura ananajone memteka. Nako kota kipungi. Inachota andipodi. Teki vile kana soka inasungi. Mina teka tu tadinjoki.
Nyap nyap eh. Nyap nyap wo. Tandika 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 kinyap nyap 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 eh. Nyap nyap wo. Tandika 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 kinyap nyap. Nani alo. Nani alo.
DJ Acidic.
Nani alo. Nani alo. Nani alo. Nani alo. Nani alo.
Kara kapisa nani mpwe joto.
Follow DJ Acidic on Twitter and Instagram at DJ Acidic Kenya. Kenya.
Zero Rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero Rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero Rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero Rainbow ni makeup.
Hello, hello, ni Maybelline. Ni Alejandro nda kusaidia Adeline. Mulisema kutakuwa na offer juzi. Ati mutafanya nikae kama chungli. Ati mutafanya nikae Italian wa azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndo tajoma na sabuni. Usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame anachanga changa. Ana buy makeup ya kupaka paka. kuku kuku manga manga turi turi dara dara
siri yangu when I wake up I back up siri yake when she wake up ni makeup atoti mascara lipstick imekaukia kwa sigara crop top umebaya pasngara swara swara mina kwara demu to maziwa na kulagi nyasi wazi wazi uneza chua kana wasi wasi nikarembo kana piga mpaka nyole basi side chick ndo wacha lipstick kwa shati silo rembo ni makeup ni makeup silo rembo ni makeup
yo Sima sana hapo utakekwa mami Si atina chocho utakekwa utati Goma noma nite bazenga dadi Naifanya vi easy raisi nani Easy kama do re mi Do re mi Do re mi Do re mi Easy kama do re mi Do re mi Do re mi Do re mi A-A-E-O-U We the waga bad boy A-A-E-O-U Wida waga bad boy tangu class 2 Nikiwa form 2 nitekana kwa loop Inzi akanipea panwati niyoshe staff room Jahili vile utaeza boro sidoz mapema Alafu after me chuseke kitong kwa meza Kita ni mabati basi kelele sitaki Fimbo joe mzitu hata itoshei kwa kaki Vile ngome na chuna wacha isonge karuma Moshi ndani ya medula kasi fila sauna Kani kanji misi nasi nda kuteka tuna luga Kani sura wehuna joe misi jali nda kukumba Tingiza yotako dogo dogo na doido Landia tinge keja nda kuingiza tana di Tiro brida utiro wa Kenya muna mastingo Yoni nyonya sana menigoza big stingo Chiva sana hapo utatekwa mami Si atina chocho utatekwa utati Goma noma nite bazenga dadi Naifanya vi easy raisi nani
Alejandro, Morio, Anzenza Mana kwanza nto wakutu ndani ya Vera 69, missionary na vicheva Whatever, however, and whenever Mini fisi na surumi ata kilema Ngoti na icheki ndani ya cinema Najua safe days zako za kalenda Come, come, hebu mwaka tena Nilikuwa jiga low time ya Mandela Alejandro, yo, Zadi, Fatela
Chuma sana hapo utatekwa mami Si atina chocho utatekwa utati Koma noma nite bazenga dadi Naifanya vi easy raisi nani Easy kama
Ready not the place, ready not the place Ready not the place, ready not the place
J
Acidy 001 Let me see you switch it up and just shuka 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 na yo shuka 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 na yo girl shuka 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 na yo shuka na yo girl roll it up baby Panda na yo panda yeah Let me see you switch it up and just shuka 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 na yo shuka 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 na yo girl shuka 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 na yo yeah shuka na yo girl roll it up my girl just panda so guess panda legs panda chapish panda rudish panda shukish panda ifish panda malisa panda umiza panda tetetesa panda elezisha panda tetemesha panda fimezisha Batman fi call and shout and ball out fi uno Kingpin a fly the G5 just fi uno Man dem a dedica dem wish dem fi on Like a bad girl in a the place ya fire
Even your girlfriend loves DJ Acidic
Double 01 Panda na yo panda na yo panda yeah Panda na yo girl panda yeah Panda 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 yeah Let me see you switch it up and Just shuka 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 na yo Shukisha shuka 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 na yo Shukisha shuka 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 na yo Shukisha shuka na yo girl roll it up baby Panda na yo panda na yo panda yeah Panda na yo girl panda yeah Panda 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 yeah Let me see you switch it up and Just shuka 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 na yo
Whoa whoa whoa
Shuka 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 na yo girl
Yeah yeah
Shuka shuka na yo
Whoa whoa whoa
Shuka na yo girl roll it up
Panda, fungu wa mkanda Taratibu ni kukute kwa kitanda Kesha ni panda, nataka nile chanda Ukichoka ntako kanda Shajenga kibanda, taka parabanda Mundo fleza kama majene shaganda Mime sanda, nimesha buwa kanda I'm ready maru wa ya mene panda
You look good every day, let's take a holiday Bande jet, bande yash, mori not a money day Batman holiday
I like how you pop it eh
Lima na bunduki
lima na bunduki. Sedirite, lipua tuta. Lima na bunduki, lima na bunduki.
Pom 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 pom.
Yeah.
Oh, your boys anapenda pom pom.
Yeah.
Chom chom chom.
Uh-huh.
Chom chom chom.
Yeah.
First date anataka kunitrom. Anasema ananitaka so soon.
Yeah.
Ananipenda venye mtoyo upenda cartoon.
Uh-huh.
Nimemtambua squeeze mimi namuita tycoon.
Yeah.
Alianza kula vitu tangu akiwa class 2.
Uh-huh.
Squeeze anajua stingo mpaka za mababoon.
Yeah.
Mpaka za babu.
Uh-huh.
Acha ni come through.
Yeah.
Acha nikae juu nikupe vitu feel good.
Uh-huh.
Heshima ina meza msumari.
Uh-huh.
So tulia urelax usijali.
Yeah.
Nachunga usimwage uhai. Nataka ufeel nika unazirai. Kabla ufike saka kangwai. Ukisha rudi mtawe jidai. Pongi na mwai. Taro hudai.
Sedirite lipua duta.
Lima na bunduki. Lima na bunduki.
Toka bila takunigopa si ulini show me utawai nitoka ata nkinguka mota koki nikota. So wind that booty baby, wind that booty. Suna jona penda yako do some booty. Wind that booty baby, wind that booty.
DJ Acid. Epic City Entertainment.
Do that. Niko na do that. Do you have do that? Do that. Do that. Niko na do that. Niko na do that. Do you have do that? Do that. Do that.
DJ Acidic.
Na urumia wa marapa wana tapa tapa. Ka umekosea njia bro, upyo uneza nifuata. Nifollow, nifollow, minjo kadi hapa. Minjo queen kwa hii game, minjo jimnataka. Queen be machine, na sail kama bata njini mratim. Minjo wine hapa, hindyo routine. Inani guide sasa minjo na feeling hit song bana ah. Ongeza volume wacha minjo mkubambe. Kona kinyaru hapa huku nikabambe. Alafu nko in love na chali mkambe. Sani kachain katambe. Mange uzwa shandwe izo paka zigande. Piana yo kitu from Monday to Sunday. Toa yo kutu ndio rungu ingare. Leta yo dudu nataka nkukane. Do that. Niko na do that. Do you have do that? Do that. Do that. Niko na do that. Niko na do that. Do you have do that? Do that. Do that. Do that.
Lakini mangu na wahu nipa head na sija shave. Yeah, that's disgusting. It got me rapping. Na hi flow sini take ni ite Titus Apostle na siko Raisha. Sawa vijana wanapenda misbehavior for sure. Zimeshika tumelala kwa flow na mshow. Nimetoka church, that's why nime come late. Mi who come late, ujai come late. Mi ni shy, I'm shy. Saki beef pe wachai. Never left, I'm right. Ay, nimeguzo pabaya. Tabia iko up sini mbaya. Wana misbehave kama taki izo for me ni demo kwaya. Mpaka shetani ya nanigwaya. Ay, misbehave, ushai misbehave. Misbehave, sijai misbehave. Misbehave, ushai misbehave. Sijai misbehave, sijai misbehave. Misbehave, ushai misbehave. Misbehave, sijai misbehave.
Only one day, Lord.
Ushai misbehave, sijai misbehave.
Bazenga, Bidiji Jones, Iba, Chogi Doga Shesia Kiri, Iba, Chogi Doga Shesia Kiri, Iba, Chogi Doga Shesia Kiri, 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 Iba, Chogi Doga Shesia Kiri, Iba, Chogi Doga Shesia Kiri, Iba, Chogi Doga Shesia Kiri, 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 Kiri.
When it daya, daya, when it daya,
laya. Bomba tu bomba, songa na doba. Nyoko nyoko niko jaba kigomba. Gonga kugonga, gonya kugonya. Nyoko nyoko na kabonya kubonya. Dem ni katot, kana lewa na kashot. Kana fana na popot, kana penda nyef nyef. Kenya tuna deni, tuna bol na maheni. Saya shida na wageni, tuna penda nyef nyef.
Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba,
masere, taniwa. Izi kierere, taniwa.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Young priest, nasikia unaitwa baha. Tu sinyo zingba, tusikia tunagabaha. Tu kani jing, zimeshika mara kadha. Labda neche chuma, nikaseti kwanza wada. Labda neche pupa, nikachome kwanza shata. Labda neche chingri, nisitupe kwanza rada. Ama nikateke wale sizwa ibada.
Kuna matana, tamani chana.
Ae, kuchana.
Temptations, kiu ya dhyanga.
Ae, ya dhyanga.
Injini yangu inapingwa sana.
Ae, inapingwa sana.
Wakini cheki na odi wa Muranga.
Ae,
DJ Acidic on Twitter and Instagram at DJ Acidic Kenya. Hala at 0710-21-55-87 for bookings.
Vile dema na kata kate na katunika kisha waroge. Minda chapa chapa twatwa tuka kijano Nairobi. Gana waka waka macho na bidifnike na noti. Na kutaka taka bakwanza lazima nibishe hodi. Tadhani mini meru vile vas na chana. Hey yo Jones na unaskizi ule kwa mraska sana. Nadhani utaniweza muda baska zana. Adivoted member kwele kanisa ya pasta nganga. So kinyo hilo apantaka. Ni mari mnami bata na haga na kamjaka. Na kuna nsaka no jomali uneza kanpata. Yo nipate after pata sindio wana run after. Kahaja beba minda pita tu. Anatrak kutwapa kitu tu. Nona ni mshipa tu. No disrespect me no jisezi choma picha boo. But if you don't got a booty then samahani sister tu. Blessing nazo tumesunda kwa kibenje. Stay in out of trouble. Atutaki lala stenje. Isi guli mavado. Panutembe na kirende. Na hatupendi maskando. So seti kani kamenje.
Na kawada na zinerie chiki vile zinyena sana. Na izo shasha ni mange usu wana washa na. Juniko kire na unafiga chora saba. Niko shika na washa tumangale. Nika shige kana figa nika dare. Chiki vile kamebeba imevimba ndani. Nadai kukateka ndio chumela lendani. Naka likunda ni nashikisha majani. Naka naduta minta piga tumakali. Apigo rudi hadi atoke uyo chali. Kako fiti kamebeba tu asali.
Chamba kitu adite sauti ya mnyambo. Prr. Sauti ya mnyambo, chimba kitu adito sauti ya mnyambo.
DJ Acidic.
We did it just
me. Miutata matale, naongeza na bale. Kani na maganje, juu niko quarantine. Kwara, quarantine, kwara, quarantine, kwara.
Tukaisunda kwa mugoka dunda. Tukacheza tuna distance dunda. Tukacheza tuna di ya utobwa. Kamevuta korone umocho. Kamedunga polo budanga. Poto toka ndongo kumdondo. Takudunga jongo.
Miukata makale naongeza na bale. Kanina maganje juni.
Nadia,
mtono nipige mabundi. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Takanya na wendon, takanya raga. Takanya na wendon, takanya raga. Takanya na wendon, takanya raga. Takanya na wendon, takanya raga.
Chibobo wangu, mhodari wangu. Chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutext banda ndolepua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi ata kuliko jana. Ata ulize mi siwezi kukukana. Ulinipenda vile tukimanga chapodondo. Wakati sinadoli kibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy wana dance. Nazidi kuwalenda ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kurubu shukara kasha kuru kukunkun. Bendi lako limeniko mikakutu. Nimenishika nina sama tumasutu. Haribia chaptono nipige mabundi. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Takenye na wendon, takenye na wendon.
Takenye na wendon.
Epic City Entertainment.
So biggie biggie control, 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 so biggie biggie control.
Simamisha, weka kando, hey naikula kama hongo, haka kadogo, haka kanono, kana kaka kamepigwa popo.
Wapi permit ya kubeba hii muziki? Hii lori haisikiagi mashimo. Kifo cha mende, komba mwiko afande. Kana taka fimbo.
Roger that.
Ratatat, piga ua, hapana tambua. Siku
mandani kama yana sumbua akasoma kama mbuku na kaseti kama nuku tunavua luku luku tunabaki kama nuku
look fiti na feel fiti yule boys fisi ameva suti akile mwede niki rise na masterpiece
so vigi vigi control
vigi vigi control vigi vigi control vigi vigi control vigi vigi control vigi vigi control vigi vigi
J Acidy.
Arriba diba, arriba diba dam. 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 Arriba diba,
DJ Acidy.
Arriba diba, arriba diba dam. Arriba diba, arriba diba dam. Arriba diba, arriba diba dam. Arriba diba, arriba diba, arriba diba dam. Arriba diba, arriba diba dam. Arriba diba, arriba diba dam. Arriba diba, arriba diba dam.
Leo nikupati no tire, nikupunguza uze no retire, nikuje nice tu kama kawa, tunaban kama kaya. Leo nikuje nice na my eggs, stream ziki rice na my dream, kitisha upewewe, nikuje nice tu na manzalewe. Yeah, dunda, yeah buddy find out dunda, na mzinga zimerunda, 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 zimerunda.
Nabaki ndane kwa ndane.
Hey, tuna step na tea na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tea itakam. Na ataki kuja booster kisabe gonga. Gonga, gonga tupi gonga. Nyonyi pungi nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, supo jani piando mkambi ya fande mbele tuki songa.
Aha, you're in the one and twos with DJ Acidy.
Shika man, gwelo shash akitisha zima man ay. Niki petwe tisha pita pan. Katika niba kuna pinga ina van ay. Modo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man ay. Niki petwe tisha pita pan. Katika niba kuna pinga ina van ay.
Ningekuwa jogo ningelisha rungu bubu. Ngedani
ni kuna ngori akipiga ya kenduru jugu kuku manga na kinduku marash ni anjoti ndani ya boxa nundu ikusi na fude na yosiezi kula kavu chume la lendani ice kizie kwa mbavu tomboda tomboda ajimwagia madafu njoti yangu ni shasha panyaru chubui nazama chubui cheki isha ganda chubui aliringa na namba
DJ Acid
Mojo man na kizime shita man Kwele shash kikisha zima man Niki petre kisha pita pan Katika ni baku na penga ina ban Mojo man na kizime shika man Kwele shash kikisha zima man Niki petre kisha pita pan Katika ni baku na penga
ina ban Kakoba uzika efe Tupafom kuwateka kuwatoka Tupafom kuwateka kuwatoka Tupafom kuwateka kuwatoka Kamkoba uzika efe Tupafom kuwateka kuwatoka Tupafom kuwateka kuwatoka Tupafom kuwateka kuwatoka Kamsupa na kathomboda Nishika akafuwa aditoja Tazikonga anadai akingoja Tazikonga anadai stakimoja Minororo namba saba Miufunga dute zote ya diguada Alibamba akatupa adiraba Kimada atapiga msalaba Nukawia nikidania Na niki come through utanikumbatia Na niki come through utanikumbatia Na niki come through utanikumbatia Akulu mkwa mkwa
YouTube me blaka, Instagram too Sometime niko sober, sometime a vitu Akisoga mina diunga, ha, mabizu Ask how I do, do the better than that Hey, wame pay attention, na hata silly busy Nikisai piga, ta uba CTC Sija kula yako, yo, niite visi Mina kwa romantic, naeza kwa mpisi Wana nitangoda, timido kata goddess Hapa midio board, shika chok chora zote Niko uptown, tena bado kwa machoche Anything, anything, lolote, nilolote Hapuna mtu wa
mazote Ore, ay, ni makushoto Ay, ore, ay, nikimangoto Oh, ore, ay, pita orosho Oh, ore, ay, nisiba koko Oh, ore, ay, ni makushoto Ay, ore, ay, nikimangoto Oh, ore, ay, pita orosho Oh, ore, ay, nisiba koko
Follow DJ Acid on Twitter and Instagram at